Ramel. Sanam, sanam, tashla ketdim ku sanam. Deva bolar makrege, uchradim ku manam. Ey sanam, sanam, tashla ketdim ku sanam.
Gül sanam, gül sanam, gül sanam, gül sanam, gül sanam, gül sanam.